mukazo mulungi kumbulu ne munda ndamira wa mukazo mulungi munda ne kunguru nali manyi nja balungi bakwayo na era bayo nga manyi tabesigwa bakwayo na ejoli baby mulisa mulisa olitale akamuzikiza kale mulisa mulisa kulembera ngoberere ebirungo byokuba mulungi mufesi nefiga wabiwangula akasusu ekunula enjogera n'obuyonjo wabiwomesa bomerwanga nuna hani obakalodo buli lwenkulabako buli kakerenda akanzigakanya obulumi bwalavu bubu musawo mpulira mponye abange mponye okuva lose musawo mponye kwatako nina kyekulira muli munze na buli lwekulabako nina ekikyuka muli muyingini yange oba kiki oba kikira waliwo ekikyuka munze munda nkusaba onkwate ng'omwana bebe nange nkukwate nga klasi bwonsula nga nkaba nange wensula ngaoyatikane njagala onkwate nga sente hani njakumalawo ebizibu mubulamugo ebyotulo mbimala okulya mbimala okwambala omuntu mwagala mbima omukwano mbimala obutono mbimala mbumala omuntu mufiringa mbimala omukwano kati nduguddewo era nga zigulira kwe hani tusanyusa okukulaba nze n'omutima gwange era debugu kati tula bebila nama ebyange ebibyoweka bakuwa ekyolya mwetubakuwa ekyonywa omukazi omulungi bamuwa ekyo kyayagala bw'otakimuwa emikisa mye 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 naye kiki oba kiki oba masanyalaze munange ngamba naye kiki naye kiki oba wandoka munange ngamba laba akasusu we kateredde okuva bebi bwe wajja mu bulamu bwange bwe wankirinzinga bwe wandi waminga nange kakulage machua okuva Monday paka Sunday January to December kakupakire labu supakukoni mbulirwa nkwatako nina kyekulira muli munze na buli lwekulabako nina ekikyuka muli muyingini yange oba kiki kiki naye lwaki lwekulaba system zikyuka ah, 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 ah. Nakati system zikyuse